excited.
Cause
a chill man,
remember
the Stian, Boma Gassian, Jeku TKT,
Television,
DKT, Mako. So bruga na gamba, bruga ni 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 gamba. Wese ano sai sai, taka muramba ifishi.
Burukangu mangu mshini wama juice. Enda tidi kubanda rusi. Tainda pa Mikey wopinda busy.
Jeku TKT, CLS. MSTR lola lola koto manirei. Saurongo mariri pora nitachire. Dopa nakanda mumaneti usachire. Kuimba pass nice usu no so bad day. Endo nichipatirei. Wana pass nice usu. Kushandira hala sem nebu gocha susu. Kombe tishemba norara nebu uzu. Gawa mbufuri gawa jango no bakuru uzu.
Ngambura ya mukumbi. Usandisora jijaja mutumbi. Nebo tendo fila baba. Baza kuge wachi, wakumanyangu baba nuziwandiri hachi. Nekutindu ninge mpura ya mpumbi. Usandisoro jijaja mutumbi. Nekutindofia baba za kuge wachi. Wakumanyangu baba nuziwandiri hachi. Nekutindu ninge mpura ya mpumbi.